আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আতেনড রিসিভ ওয়েচটি ওয়া আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আতেনডি বনা মাতেন্ডো আমাজুফু আগাতারি মবকেন্ডে ফুবন্না ওমুলেজি ওয়া ফে ওয়েচটি ওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়াতুতোন্ডা ইয়াতুলাবিলিরা buli kalungi ketulina mu bulamu bwaffe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeyakatuwa. Ate buli nsonga yonna gyetutannafuna gyetulunkanira mu bulamu bwaffe teryayinza gitutuusaako okuggyako Allah tabaraka wa ta'ala. Ma yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min badih. Yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ma yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha. Allahu subhanahu wa ta'ala bw'abeera aggulidde we tewali ayinza mmuggalirawo. Allah bw'aba alina akalungi kasazeewo okkuwa teri ayinza kkakwata n'akalemesa kutuukako. N'agamba nti wama yumsik, ate bw'abaako kyaganya okkuwa fala mursila lahu min badi, teri yayinza kikutuusaako owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngera weyagamba mu aya endala nti wa in yamsaska llahu bidur fala kashifa lahu illahu. Allah bw'aba alina gw'ayagadde okubeera ng'atuusaako omutawaana teri ayinza kugumuggyako okuggyako Allah yennyini yagumuggyako. Wa in yamsaska bikhayrin fala radda lifadlih, ate Allah bw'aba ng'alina akalungi kabeera akwagaliza teri ayinza kkekiikamu ne kabeera nga tekakutuukako. Ba okala abagezi, Allah byawa amagezi amalamu n'abawa ne beeyambisa bulungi emitima gyabwe, kyebava badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'miniin, kale eri Allah gye mba muteeka obwesige bwammwe, okwesigamira kwammwe kwonna kubeerenga kujiri Allah subhanahu wa ta'ala bwe mbanga ddala muli bakkiriza, bwe mbanga ddala muli bakkiriza. Musabe Allah, musinze Allah, temugenda mu masabo, teriyo teriyo kyogenda kufuna mu ssabo, wallahi nkulayirira Allah, illa halak, okujja kukuzikirira ebyo byogendako ebiri mu ssabo. Muftaqiruna ila Allah tabaraka wa ta'ala, wallahi byetaavu eri Allah. Huwa alladhi yarzuquhum, Allah yarabillaa bonna bogenze kukuwa ebintu ebyo byonna byoyagala bakuwe, Allahu subhanahu wa ta'ala yabalabillah. Lwaki tuzze eri Allah tabaraka wa ta'ala? Lwaki tuzze eri Allah tabaraka wa ta'ala n'olongoosa ibada gyali, n'obeera nga osaba owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, n'obeera nga obulamu bwo bwonna bujjuddemu okwewaayo eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Bw'ofuna ky'osabye alhamdulillah, bw'obeera nga tokifunye obeere mumativu, kyogenda kisiŋŋaana yawma alqiyama, ate mukiseera w'okyetaagira ennyo okusinga bwali okyetaaga ku dduniya. Abalungi abakkiriza, hayyakum llah, twabasuubiza nti tugenda kwogera ku mwaka ogw'obusiraamu, nti tugenda kwogera ku mwaka ogw'obusiraamu. Anti owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna iddata shuhuri inda llahi 12 shahara yawma khalaqa samawati wal ardu, mazima ennamba y'emyezi eri owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala olunaku lwe yatonda ensi, ensi eno yagiteekamu emyezi nga n'emyezi egyo giri 12. Inna, mazima ddala, iddata shuhuri ennamba y'emyezi inda llahi eri Allahu subhanahu wa ta'ala 12 shahara, gibeera emyezi 12 yawma khalaqa samawati wal ardu, bwatyo Allah bweyagereka ensi eno ng'etambulira ku myezi egyo maadha emyezi egyo 12. Bwatyo bwetutegeeza owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu kitabu kye ekitukuvu Alquran Alkarim. N'olwekyo muganda wange omusiraamu, emyezi gino mikulu nnyo omusiraamu okugitegeera. Lwaki mikulu nnyo okugitegeera? Andi gitambulirako ibada. Nga bw'olaba nti nno ewiiki omusiraamu okutegeera ennaku za wiiki kikulu. Lwaki kikulu? Andi ennaku za wiiki zitambulirako ibada, osobole okumanya nti kati luno olunaku lwakutaano lulimu essola, nuna kuwa mande lusibibwa lunona kuwa kuna lusibibwa lumwezi siwa mnako eza sunna wa hakadha ngo mtu wotegera isawa ezili mu lunako kakati izino sawa ibuno budde bwa kumakya kakati ole sala ya subuhi atikati wana budde bwe buti bulimu sala ya dhuha wana budde bwe buti bwe bulimu sala ya dhuhuri wa hakadha okutuka ku isha'i wa hakadha obudde bwa salatu layli ngo mtu boyino kumanya isawa ezili mu lunako no manya enako ezili mu wiki wakadhalik ovunanyizibwa ako okakatibwa ako kirungi ddala okubeera ngo manya omwaka ogw'obusiraamu gwo guyimiridde gutya lwaki anti emyezi gino gitambulirako ibada emyezi gino gitambulirako ibada gitambulirako okusinza mulimu emyezi jonga ja madha ja kusinza kwerere nga Ramadhan waliwo madha ebiseera jonga birimu haji waliwo ebiseera nga birimu nnaku omukaaga eza Shawwal waliwo ebiseera nga birimu madha okusibulna ku Ashura ona bitegeera otya singa obeera nga Allah akujuludde oyinza okuba oli muwalimu ku kitundu kw'oli ensi yonna efudde wasigaddewo kyalo kyoggwe n'abasiraamu bo b'okulembera ddala ddala osobola okumanya obulungi kati Ramadan etuuse ne musiba Ramadan ne mugoberera embeera ne manya nti kakati Arafa yiino ne mugoberera ekisa ne manya nti kakati lwe lunaku olwa Ashura mukirinako obusobozi bwe mba temusobola kuyibala ng'omanya nti waliwo maadha obukendeevu mu kubeera nga twetegereza ensonga eno kakati nno muganda wange omusiraamu w'ekitiibwa omusiraamu talinda bulinzi nti baalanze ku leediyo nedda ebiwe ebiri okubeera nga bimwanguyiza naye agwana abiri nga ye kennyininyini ng'omusiraamu amanyi bulungi nnyo omwaka gwe bwegufaanana kyabbeeyi okusiiga bino by'omanyi mu mwaka ogw'ekizungu kyakakati tuli mu gundi bweti kakati eno lebadde kakati eno gundi lunaku lwabono ne Valentine's Day kakati eno gundi ki eno Christmas etuuse kakati lunaku lwabino lutuuse n'ebifaanaganako bwe bityo Independence etuuse nedda munnange waliwo ebikulu eby'okumanya nga bibya bbeeyi nnyo okubimanya okusinga ebyo anti ebyo nabye njogeddeko ma anzalallahu biha min sultan ma anzalallahu biha min sultan Allah tabiragira nko bantu yalabingi kubyo okubyenyigiramu ebimu kubyo kufurun bukafiri ofurumane mbusiraamu nga kurisimansi nga zi ista ebirala bwononefu obwolulango nge madha valentaini n'ebifaanaganako bwe bityo n'olwekyo barakallahu fik omusiraamu abeera muzuukufu okubeera ng'amanya ebifa ku mwaka ogw'obusiraamu kubanga musiraamu kubanga musiraamu ebifa ku Allah we ebifa ku akhira ye byebisinga okubeera ebyekitiibwa gyali irimu gyaba alina nga irimu eyo erina omugaso mu akhira agigulumiza nnyo era emunyumira nnyo era emusanyusa nnyo okusinga irimu yonna gyaba alina nga ya duniya okusinga irimu yonna gyaba alina nga ya duniya wabarakallahu fikum kati nno muganda wange omulungi ow'ekitiibwa omukkiriza ne mwannyinaze ow'ekitiibwa omukkiriza Allah bakuume mwenna abaagali abeerenga abataasa madha byonna ebibasembeza ewala n'okusaasira kwe abeerenga abasembereza buli kyonna ekibasembeza okumpi n'okusaasira kwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala kimanye nti nno omwaka gw'obusiraamu nga Allah bw'atugambye gulimu emyezi 12 emyezi gino 12 gyegiriwa kyabuvunaanyizibwa nga gw'omusiraamu okubeera nga wagikwata nga gikubuli bulungi mu mutwe nga bwomanyi nti January, February, March, April, May, June okutuusa gye bikoma mwana wattu nga gino emyezi giri bulungi mu mutwe gwo ng'abaana bo bagimanyi bulungi bulungi nga bagimanyi bayinza okuba bakendeevu mu girondoola naye nga at least bagimanyi bannange naye wallahi n'okumanya omanya emyezi egiri mu mwaka gw'obusiraamu nga togimanyi bannange si kamogo haqqa nga tumanyi bulungi nnyo egy'edduniya okufa obuvi temulabanga kamogo bwe tugamba egy'edduniya tutegeeza abantu gye batambulirako wa illa fe ng'abasiraamu gino gye girina okubeera emyezi gyaffe era amawanga agali ku busiraamu gye gino emyezi gitambulirako amawanga agali ku busiraamu gye gino emyezi gye batambulirako emisaala bagigaba na myezi gino mawanga mangi agali ku busiraamu wa illa waliwo amawanga mangi nga mu butuufu gino bagitunuulira naye nga ate ebintu eby'enjawulo ng'emisaala nga kingaki n'ate gyo bagigabira ku kujiri emyezi egy'ekizungu kubanga n'emyezi egy'ekizungu Jimanyiddwa mu Bawarabu, jimanyiddwa mu Basiraamu, jimanyiddwa mu Basiraamu. Wa illa tulina emyezi egyaffe egy'Obusiraamu egyo egyabangako abalongoofu abaatukulembera nga gy'emyezi gyokka gye babalirako era ojja kusingana nga ebitabo bya taarikhi byonna ebikola ku gundi ku ssira y'Obusiraamu bikubulira events zonna ezabeera mu Busiraamu mu mwezi bwe guti, omwaka bwe guti, wabaawo kino mu mwezi bwe guti, omwaka bwe guti, ebitabo bya taarikhi byonna ojja bisingana nga bitambuja ku nivaamu efaanaganako bwekyo. Baali Basiraamu, baali bagulumiza Obusiraamu, tekyewuunyisa okubeera nga baafuga edduniya emyaka gyonna okutuusa recently myaka nga 12 we twava ku Busiraamu ne tudda ku zibidaati ne tudda mu kubeera mukusenyera ku Busiraamu ne twenyini ne tubinkira mu shiriki ne tutandikira kuzikira mbunga amazambi bwe gagwa ne tufa tukola tauba tuli mu kuzikira nti amazambi gakonoka bwe gagwa bwe tutyo bwe tutyo. Allahu subhanahu wa ta'ala fasallafa alaina alkafara, Allah naaleeta abakaafu ne batufunga mako ne batufunga mako nga Allah kyayagala tuddeeje eddiini ye atuddize ekitiibwa ekyo bakadde baffe abalongoofu abaatukulembera kye baawangaalirako emyaka n'ebisiibo emyaka n'ebisiibo nga mu butuufu bali mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu ng'ensi yonna nga yabawanikira ng'ensi yonna nga yabawanikira ng'ekiragiro kye balagidde kyekyo nga kye bagambye kyekyo ng'okuulya ntejje ly'Obusiraamu linaalumba ng'ensi ebeera ku bunkenke. Lwaki? Anti Basiraamu bamanyi beesigamidde Allahu subhanahu wa ta'ala. Kasabagamba nti abange mmwe mulikirawo okusinza ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala, mudde kusinza Allahu subhanahu wa ta'ala ekka. Ne bagaana bagati bannange nno tujja kujja tubakyalireko, tujja kujja tubakyalireko nga bategeera kiki bategeeza, nga bategeera baani abo abalaalise. Naye olwaleero embeera yaabwe efaanana. Lwaki? Twava ku Busiraamu obwennyininnyini Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yatuteerawo. Allah yagamba laqad anzalna ilaikum kitaba fihi dhikrukum, mazima Allahu subhanahu wa ta'ala yatusaake kitabo nga mwemuli dhikiri yaffe twogerwako na kitabo ekyo. Tewali akyekwatako okujjako nga Allah musitula, Allah kyategeeza. Teri muntu yeekwatako Qur'ani naginywererako okujjako nga aba ne adhikir alhamid, aba n'okutendebwa n'ekitendo ekirungi n'okubeera nga madha aina status ey'obuvunaanyizibwa mu dduniya kabula al akhira. Naam, kakati gino gy'emyezi egy'Obusiraamu. Omwezi ogusooka guyitibwa Muharram, omwezi ogusooka guyitibwa Muharram, omwezi ogwokubiri guyitibwa Safar, Safar, omwezi ogwokusatu guyitibwa Rabi'ul Awwal, Rabi'u al Awwal, Rabi'ul Awwal, omwezi ogwokuna guyitibwa Rabi'u Thani, Rabi'u Thani, omwezi ogwokutaano guyitibwa Jumadal Awwal, Jumadal Awwal, omwezi ogwomukaaga guyitibwa Jumada Thani, Jumada ju so si Jamada, Jumada Thani, ogwomusanvu guyitibwa Rajab, omwezi ogwomusanvu guyitibwa Rajab, omwezi ogwomunaana guyitibwa Shaaban, omwezi ogwomwenda guyitibwa Ramadan, omwezi ogwekkumi guyitibwa Shawwal, omwezi ogwekkumi n'ogumu guyitibwa Dhulqaada, okiza n'oguyita Dhulqaada, omwezi ogwekkumi n'ebiri guyitibwa Dhulhajji, okiriza n'oguyita Dhulhijja. Ebyo gy'emyezi egy'Obusiraamu: Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhulqaada, Dhulhijja. Ebyo gy'emyezi egy'Obusiraamu. Ebyo gy'emyezi egy'Obusiraamu. Allah gy'ayogeddeko wali n'agamba nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahara, mazima ennamba y'emyezi eri Allah giri emyezi 12. Ng'omwezi ogusinga emyezi gino gyonna ekitiibwa gwe mwezi oguyitibwa Ramadan, era gwe mwezi gwokka Allah gweyogera erinnya lyagwo mu Qur'an bwe yagamba nti shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinat min alhuda walfurqan. Allahu subhanahu wa ta'ala yali ali mu kwogera ku mwezi guno oguyitibwa ogwaki, oguyitibwa ogwa Ramadan. Allahu subhanahu wa ta'ala gwegwokka gwe yayogera erinnya lyagwo mu butongole mu Qur'an, gwe mwezi ogusinga emyezi gyonna enkizo. Wa jazakumullahu khaira. Kakati abalungi abakkiriza, mu kiseera kino njagadde biiznillahi subhanahu wa ta'ala twetoolola emyezi gino egy'Obusiraamu. tubirenga tulaba invites z'obusiraamu ezibera mu myezi gino. Ndozo kwanguirwa obulungi, okwanguirwa obulungi, katutandikire mu mwezi gwennyini gwe tulimu olwaleero. Kakati bwe tutandikira wano tutandikise n'omwezi ogusembayo. Tuli mu mwezi ogusembayo mu mwaka, nga wali mu myezi egy'ekizungu bwe twali badde mu Desemba, katuli mu mwezi ogusembayo ogw'ekkumi n'ebiri ogwa Dhulhajj. Kino ekiseera kyennyini nnyini kye tulimu, tuli mu kiseera kya sizoni mu nnaku ekkumi ezisinga okubeera ez'ekitiibwa mu Busiraamu. Allah ziyalaira ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala yazirayira bwe yagamba nti walfajir wa layalin ashir, walfajir wa layalin ashir. Allah layira fajir ge makya, wa layalin ashir n'ebiro ekkumi, ategeeza zino ennaku ekkumi eza omwezi ogwa Dhul Alhajj, ezisooka ekkumi mwezi ogwa Dhul Hajj. N'agamba maadha owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala era ng'ayogera ku nnaku zino kkumi mu surati Alhajj bwe yagamba nti liyashhadu manafia lahum wayadhkuru sma llah fi ayamin maalumat. Wano nno wetuli, tuli mu zino ennaku ezitiwa zitya ayam maalumat, zitegeeza ki? Ze zino ennaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj, ennaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Allah zaidde wali bwe yagambye nti walfajir wa layalin ashir, nazoogerako wanna mu ngeri yemu ti liyashhadu manafia lahum wayadhkuru sma llah fi ayamin maalumat. Naam, nibajjukira wakiba Allahu subhanahu wa ta'ala mu nnaku zino ezimanyiddwa oba emmanyifu obulungi. Eno aya esinganibwa mu suratu Alhajj. Naam, kakati zizi nnaku era ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yogerako mu hadithi Ibn Abbas bwe yagamba nti ma min ayamin alamalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi alayam, teriyo mirimu mirungi nga gikolebwa mu nnaku okusinga emirimu emirungi gikolebwa mu nnaku zino ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Yali ategeera zino zennyini zetuli kakati abalungi abakkiriza ennaku zino zitulabye ekkumi zitambula okutuusa tugee okutuuka mu nnaku olw'omwenda lugenda kubeera lwa Arafa, tugende mu nnaku olw'ekkumi lugenda kuba lwa Idi, tuyingire mu nnaku ezo zigenda kubeera ssatu olunaku lwa Idi nga luwedde, ziyitibwa ayyamu tashriq. Zino zonna nnaku nkulu mu Busiraamu. Iduna ahlul islam, nga bwe yagamba mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti iduna ahlul islam, eno nno ebeera Idi yaffe. Zino ennaku ayyamu tashriq, Idi yaffe Abasiraamu. Era tokkirizibwa kubeera ng'ozisiiba zino ennaku essatu ezibaawo oluvannyuma lwa Idi, eno gye tuyita Idi enkulu, Idul Adha. Tokkiriza kubeera nga ozisiiba. Nabi yagamba mu hadithi ya Madha Nubaisha, yagamba nti nno ayyamu tashriq ayyamu akilin wa shurubin wa dhikrillah, naku za kulya na kunywa na kujukira Allah subhanahu wa ta'ala. Tokkiriza kuzisiiba. Okujja kani azisiiba yoyo ali e Makka bw'abeera ng'ali yakoze ekimu ku bika bya Umra ebibiri, imma yabadde mutamatti oba yabadde qarin. Binno bye mbyogerako abaagoberera omusomo gwa Sheikh Abu Bakari baba tegeera bulungi tutegeeza ku mutamatti ne qarin, kubanga bika bya hijja biri bisatu al ifrad wa tamattu wal qiran. Kakati wabeera ng'abadde mutamatti amakuli ga hajji ne Umra, nasoka Umra nafuna tahallul nadham mizizo naddamu naleeta hajji. Ezo nnaku za hajji nga susi nnaku olw'omunaana lutugendako. Bw'aba afaanana bw'atyo naye nga talina nsolo gye yasaze obanga teyaleese ensolo yakusala, oyo afaanaganako bw'atyo aba agenda kusiba ennaku ssatu ng'akyali mu hajji, akkiriza okusiba ennaku zino, akkiriza okuzisiiba, n'asiba ennaku musanvu ng'akomye waka. Thalathatu ayyam fi lhajji wa saba'a idha raja'tum, nga Allah byagamba mu Qur'an suratu Albaqara. Kali ennaku ezo tezisiibibwa okujjako mu mbeera eyo. Owookubiri ye qarin yagasi hajji ne Umra mu nniyemu. Owookusatu ye mufurid, mufurid ye bw'aba azze takatibwako kubanga aba n'ensolo yonna gy'asala. Oyo mufurid aba azze kukola hajji yokka nga tagaseemu Umra. N'olwekyo oyo temukwatako bino bye twogerako. Wajazakumullahu khaira. Kali nno munnange ennaku ezo owulidde ennaku ezo maadha essatu ayyamu tashriq tugenda kuziyitamu mpaka omwezi gwa Dhul Hajj bwe gunaggwako omwezi omulala guboneke. Kasi omwezi omulala gunaaboneka, omwezi ogugenda okuddamu okuboneka gwe mwezi ogw'omwezi ogutandika omwaka gw'obusiraamu. Ogwo omwezi gunaagubonese gwe mwezi gw'omwezi ogutandika omwaka ogw'obusiraamu. Gujja kuba mwezi gwa mwezi oguyitibwa Muharram. Gujja kuba mwezi gwa mwezi oguyitibwa Muharram. Gwe mwezi ogusooka mu myezi egy'obusiraamu, nga bw'owulira January. Nga bw'owulira January mu myezi egy'ekizungu. Kaakati munnange omwezi ogwo ogwa Muharram gulina enkizo mu mbeera ez'enjawulo, ojja zimanya barakallahu fik. Embeera esooka kwe kubeera nga gwe mwezi ogusingira ddala okubeera ogw'ebbeeyi, okubeera ng'ogusiiba oluvannyuma lwa Ramadhan, nga bwe yagamba alayhi salatu wassalamu nti afdalu siyami bada Ramadhan shaharullahi lmuharram, omwezi ogusinga ddala okubeera omulungi ogusiibamu. Tewali mwezi gwonna gukkiriza kusiba gwonna n'ogumalako completely, nedda, wabula okugusiiba ennyo gwe mwezi ogwa Muharram, kubanga Ramadhan yukkiriza yootekedde ogisiba yonna, naye gino egisigadde ogisiibamu nnyo nnyo nnyo. Okubirizibwa kiri sunna okubeera nga okikola. Era tewaliyo mwezi gw'osiibiramu n'ofuna empeera nga mpitirivu oluvannyuma lw'empeera za Ramadhan mu kusiiba okusinga omwezi ogwa Muharram. Kyava agamba alayhi salatu wassalamu nti wa afdalu salati bada alfariida salatu llaili, wa afdalu salati bada alfariida salatu llaili, era eswala esinga ddala okubeera ey'enkizo eyebbeeyi oluvannyuma lw'eswala ettaano ez'etteeka ye salatu llaili. Hadithi li Muslim neva kwa Abu Huraira radiyallahu anhu. Enkizo eyokubiri mu mwezi ogwa Muharram nga tugenda okukiraba nti guli mu myezi ena egy'emizizo, emyezi ena egy'emizizo, ng'Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yajyogerako tugenda bira mu maaso insha Allahu tabaraka wa ta'ala, ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mungeri yemu bwe yajyogera mu hadithi, omwezi guliwa ogumu ku myezi egy'emizizo gwe mwezi ogwo ogwa Muharram. Tugenda kukiraba mu maaso insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Tayib, tulabye enkizo bbiri ku mwezi ogwa Muharram, gwe gusinga okubeera omulungi ogusiibamu oluvannyuma lwa Ramadhan. Ekyokubiri guli mu myezi egy'emizizo, omwezi ogwa Muharram. Tayib, waliwo enkizo endala eyokusatu eri mu mwezi ogwo ogwa Muharram. Nkizo ki? Mwemusiŋŋaanibwa olunaku olwa Ashura. Mwemusiŋŋaanibwa olunaku olwa Ashura. Ashura kiva mu ashara. Ashura nga bw'owulira taasua, taasua bitegeeza ki ebyo? Ashura kitegeeza nga bwetugamba mu luzungu nti tenis. Tenis ashura. Ennyukuta zaayo zonna ziwanvuwa. Ashura. Waliwo n'abaana abawala baliyita ba ashura. Ashura baba tegeeza mwezi guno, ng'omuntu bwe yalitumye nti Ramadhani ani. So nno munnange si kirungi kwetuma myezi myaka gya myezi mannya ga myezi, si kirungi bawulama bakigaana, si kirungi bawulama bakigaana. Naye abaana bawulira nti Ashura baba tegeeza olunaku luno olwa Ashura, bwe lunaku madha nabbi wa Allah Musa alayhi salam Allah yamutasiraku ku Firauna, lunaku lwa Ashura. Olunaku olwo munnange lukulu lukulu, bw'olusiiba Allah akusonyiwa amazambi g'omwaka oguyise, nga hadithi Abu Qatada al Ansari eri mu Sahihi Muslim bwekyoleka obulungi. Olunaku olwa Ashura, olunaku olwa Ashura, wajazakum Allahu khaira. Kale ezo nkizo ssatu ziri mwezi guno ogwa Muharram, mwezi gusinga ddala okubeera nga gulimu empeera ng'ogusiibye oluvannyuma lwa Ramadhan, guli gumu mu myezi egy'emizizo ena gy'ogenda okutegeera, era mwe musiŋŋaanibwa olunaku olwa Ashura. Olwa Ashura lubala lutya? Kasita omwezi gunaaboneka tugenda kubala ennaku kkumi oluvannyuma lw'okuboneka kw'omwezi. Olunaku olw'ekkumi olwo lwe lunaku lwa Ashura, lusiibibwa munnange, lusiibibwa bw'olusiiba Allah akusonyiwa amazambi ag'omwaka oguyise. Hadithi Abu Qatada eri mu Sahihi Muslim. Bino nno abaddu babiwulira ne bitabanyeenya, n'asigala nga yeye ng'awulidde nti waliyo olunaku lwasobola okusiiba Allah nga lusiibe ku lwa Allah, munnange naafuna empeera ng'ezo maadha, naafuna empeera kimu ate mu ngeri yemu Allah n'amusonyiwa amazambi g'omwaka. Mwana wattu n'ateenyeenya. Ebyo weebiri mu umma? Naam, weebiri mu umma. N'asigala ng'alwitako nga talufaako n'akatono. Ama empeera inaatikirivu nnyo, amazambi takola? Aa, agajjuza. naisimu yete FTF kari kuleka yon mele unakurumo uboli yao Allah na musonyiwa mazambi ago geba gade mumaka omuramba sabo Allah taasob gayavu obufana ganako buwebu tiyo wajazakumullahu khairan taibu tugeenda kumwezo goku bili guitiba safar guitiba safar omwezo goku bili ngabu walida bimjine jechi zungu ogwa februari ogono muna nge abu warabu ngabachi alimujahili yobusilamu gati bunnajja bagu tuwala ngati mwezi kwa chisilani obusilamu wajje ne ujja oka zambi zambi oye na nga abantu wafe wa inevi okwe ebi ebi zizo zifana kako bebi tiyo tulu na kubweru tili ula chisilani emezi weti ya chisilani egundu weti ya chisilani omtu okarabu weti ya chisilani egune fana kwa biyabi chisilani eyono ya vanga jahiliya bobo chabi uli lambura mubo manyanti uliku sunna ya jahiliya nabi sallallahu yajja chavaga matla adwa wala atiratan wala hama wala safar nabi na imenyao la adwa wala atira tatayu kwera guzara guza wala hama wala safar safar atigezaki amenyao kukwera guzara guza no mweze ugwa safar nga teba sobala kuwa sizamu teba koli la musafari teba koli la mochi waji mwezi kwa abisilami kweba teba rozanga nabi sallallahu najja ebyo nana abimenyao mahadithi ni muttafaqun alayhi evaku ibn abbas ibn singana mu ibn majah ni abu hurayra ili muttafaqun alayhi bukhari ni muslim ngombaka muhammadi alayhi salatu wassalam ngagana ebintu ebifanagana ko bwebi cho mwezi ogwa safar tayib ne tugenda ku mwezi ogwo kusatu rabiul awwal rabiu al awwal gununno gwe mwezi ombaka muhammadi sallallahu alayhi wasallam ya filam yali ne bashahaba mwezi ogwo kumo madha ogwo 12 na abaganti abange khudhu anni manasika kumwete kile zubungu njengiri jengkula mahijia mwuzije kwa hijieno guwachi kubanga mwenye zobu tadamu kundaba yesu ngarwachi yu hijia nabi sallama jiyakora yukambu wanga azibwe yatumiwa hajja tulu wada wada achichi kwe kusibula hijia yu kusibula nabi sallama ya sibula basahaba na abaganti abange mwenye zobu tadamu kundaba na ayo gire bigambu bingi basahaba na mamuni bauliriza na abalami bintu bingi 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 buyadde waka natandika okulwala enkomerero nabiranga Allah ya mujurura mu mwezi ogwa Rabiu al awwal alayhi salatu wassalam nga waise emyezi ebiri nenaku ntono waise emyezi ebiri nenaku ntono nabiranga yafa ombaka alayhi salatu wassalam oyonno baba yafa obusilamu ne busigalanga webuli osekereranga nnyo omuntu aloza nti buyimiridde kuye omusasiranga nnyo wallahi fahuwa jahil bihakikati l'amur tategira chigenda maso mbusilamu bwabanga nabbi yakanga ko ubaka yafa nitusigalange salema nyiddwa noko siba ne hijja shiriki amanyiddwa yaliwa ne tauhid amanyiddwa yaliwa ngo busilamu bukyategere kikabulungi nnyo oyaloza ntubimiridde kuyera bwavao eranze bwemberangize bwenti eranze bwenaba abulira eranze bwenakola bwenti oyo musasiranga nnyo munnange bwaba bwatu bwafana na tukabiru alayhi aruba omukubiranga takibira nya eza mayit bwabanga bwatu bwafana na ateke dduku manya ti dinu allah mahfuz eddini ya allah nkume wa inta tawallaw yastabdil qauman ghayrakum bemunachu kane muvao ne muva kumulamwa allah ngaleta abatali mwe thumma la yakunu amsalakum atenga tibajjabba fanana atenga tibajjabba fanana ya fa alayhi salatu wassalam obusilamu bukyagenda mu maso atibu jagena maso ila kiyani saa nga uyagamba alayhi salatu wa salam kila tazalu taifa min ummati ala lhaqi zahirin tuwagenda kuma kubira umma yangi chibinya nga kinyuevu kumazima la yadurruhum man khadhalahum nga abaleke ila tabakosa wala man khalafa mnabawu kanakunga tabakosa hatta yati ya amuru Allah kutuse chamu chinatuka wa huma ala thalika nga bali kwecho kutuse chamu chinatuka nga bali kwecho umwezi ugukuna ye Rabiu Thani omwezi ogwo kutano ye Jumada al awwal omwezi ogwo mukaga ye Jumada Thani gwe mwezi ogwo mukaga eje emyezi simanyi yo kyankizo kijukolerwa simanyi yo kyankizo kijukolerwa emyezi ejo ekiriko obujulizi bonna mu busilamu waluwa bakuliza muzima ulidi waluwa bakolira batya ebyo nate biriko dali fil Qur'an wala fi sunna bal min al bid'at al munkara ziz bid'a Allah subhanahu wa ta'ala yatugana nomba kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwezi ogwo musavu gwe mwezi gwa Rajab omwezi gwa Rajab guli mu miezi eje mizizo ngabe ngendo jikulaga biizinillahi subhanahu wa ta'ala mahadithi jamaazo omwezi gwa rajab guli mu miezi ejemizizo emyezi ejemizizo giriena esatu je kutebulunji gitambulira wa gerinana gajigobelagana ato omwezi gwa rajab gwo gwajawo kanako jonna gwo guli wakati gwajawo kanako no jonna guli wakati nenga jonna miezi jamizizo kino no ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kiyayogera محديثين وقبل جيت متفوشين بارك الله فيكم عن أبي بكرة رضي الله عنه حديثه أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجانتم بك يا جامع أنت الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أجمع تيجي سيرة شيء تردد إميز نجد من جسنج كبرونجي قبل جاري مسير الله سبحانه وتعالى ويتون إلى إنسي Chicha tegeza wa numbaka Muhammad s.a.w. Abasajja abakureishi abakafu baku atanga emyezi jobu silamu nibaji changanya. Emyezi jimanyi dobu lunji nibaji changanya. Baji changanya anga batia baku atanga omwezi madha emyezi Allah subhanahu wa ta'ala jibagana okurwani damo emyezi jemizo. Bibaba anga balina abantu bagaru okurumbi damo kubalu anisa emyezi ejo. Nga baga amatika kati bannanji ate nga muharram atuse tugenda kulwana tutyanga tulina kulwana miezi ya muharram kiki bakolanga nga baga amatika kati muharram tumwongezeeyo ono tumutume erinnya edda tabira muharram nga bakwata omwezi nga bagwongezaayo basobole okukoleramu obulumbaganyi basobole okukoleramu obulumbaganyi kinno Allah ne kimunyiza nnyo kiyava bagamba ati innaman nasi'u زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ماذا يحلونه عاما الله سبحانه وتعالى يقول سنن مسواد توبة نقول إنما النسيء زيادة في الكفر إيه شنو شباك ولا مباجزاكو كوي ورا وقرواني من يزجي الله نوري شكاتي نتين تتواني من يزجي الله تقواتي من يزجي نو قنو قبادو قوى الله قوية مزيزو tukuongereyo gutukutume erinye ddala umwezi kwa Allah kwenye nyinyi mbatiba kutume erinye ddala mbukati kulio gwemizo bakutume erinya lili baroza nti okutuse erinya kikyusa reality Allah chababagat innaman nasiu okukongeza yoko kemukola ziyada tunfil kufur kubongera ko bongeza nyota mbukafiri kubongera ko bongeza nyota mbukafiri eyo chemukola nekitegeza akitwiga wanuchi nti omuntu akola haram nina ageza ko kumupanga afananinga halal afuna amazambi abiri afuna zambi yokuwa muharamu oyo ne zambi yokoro bukurupya okujusa mateka Allah subhanahu wa ta'ala Allah nabavumilla nnyo nabagamba te chabongera ko bongeze bukafi kuzenya kwa Allah subhanahu wa ta'ala nolecho emyezi gino nabi sallallahu alaihi wasallam agandeti inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqa Allah samawati wal ardh buli kimu kizemo oda yacho kyavaganti asana 12 shahara omwaka gubira mwe miezi 12 minha arubatun hurum mwezi miezi 12 muli mwena miezi ya haram ya mizizo katika fikirete mchifo chino nabi agamba bwati agamba thalatha mutawaliyat esa tukujo jiegobelaganye na agamba dhul qaada ogusoka dhul qaada wa dhul hijja ne dhul hijja wal muharram ne muharram wa rajab mudhar الذي بين جمادى وشعبان نوميزي غوا رجب اوغولي وقتي وا جمادى تبيرا جمادى غوي ميزو غو مكاغا وشعبان اتا شعبان غوي ميزو غو منانا نوريتو رجب ايلي وقتي وي ميزي ميكا ايلي وقتي وي ميزي وي ميزو غو مكاغا نو غو منانا نوريتو رجب غوي ميزي او غو مسالف نبي اغادي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان حديث ابو ابي بكر رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى نوري تبارك الله فيكم نبتغيران تميزي قنو وغوار جب قلقم كميزي اجيمزيزو نبتغيران نميزي قوى محرم نقم الميزي قوى مزيزو وقولي دي النبينغا وغوغيرا قواسين بزايو عبزيك فاكم ذو القادة قطفو دمو بيغا ذو الحجة قطوليمو محرم قطو قيندام واجه جريتين سطو مروني قوم قبانغا جيغو بلغاني ناغام بني ناشي Nagamba ni Rajab ugudu wakati wa Jumada na chi ni Shaaban. Naam. Nolecho barakallahu fiki umwezo ogwo ogwa Rajabu gulina intize yo guligum miezi ejemizizo. Ne tugenda ku mwezi ogwo munana gwe mwezi ogwitibwa Shaaban. Ogonno omwezi Nabi sallallahu alayhi wasallam yagusiibanga nnyo n'alekawo katono nnyo, nga hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha bwetulaga. Yitunda ku mwezi ogwa Ramadhan, ogonno abasiraamu bagutegeera bulungi, gubeera mwezi gwa kumeka, gubeera mwezi gwa mwenda, era gwe gusinga emyezi gyonna. Allah subhanahu wa ta'ala gwe mwezi gwokka gwe yayogerako muki, gwe yayogerako mu Qur'ani ekitiibwa. Naam. Yitugenda ku mwezi omulala ogwe 10, gwe mwezi gwa Shawwal. Omwezi gwa Shawwal guli n'enkizo ssatu, ngo mwezi gwa Muharram twagulabye. Nkizo ki? Omwezi ogusa nkizo esooka moye muli yidi eyekisibo. Yidi eyekisibo tebeera mu Ramadhani munda. Omwezi gusooka kuboneka. Omwezi gwa kuboneka kitegeeza tufu mu mwezi gwa Ramadhani tuyina omwezi mulago tuyingidde. Twatuyingidde mwezi ki? Ogwa Shawwal. Kitegeeza ati omwezi idi ya fitri ebeera awo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Shawwal. Eyo nkizo emu. Enkizo eyokubiri moye muli maadha ennaku maadha ennaku omukaaga eza sittati zosiiba n'ozeongera ku Ramadhani n'obeera ng'olinga asiibye omwaka, nga haditha ya Abu Ayyub al Ansari radiyallahu ta'ala anhu bwekyoleka obulungi. Era mu ngeri y'emu guli gumu ku myezi esatu eja hajji. Emyezi esatu eja hajji gyegirwa Allah yagamba nti al hajju ashhurun ma'lumat, emyezi gya hajji gimanyiddwa bulungi. Emyezi gya hajji gyegiriwa gwe mwezi ogwa Shawwal n'omwezi ogwa Dhulqaada n'omwezi ogwa Dhulhajji. Egyo emyezi esatu giyitibwa ashhurul hajji, myezi gya hajji. Lwaki myezi gya hajji? Kitegeeza ki? Nga tehijja ebeerawo mwezi ogwa Dhulhijja, bal etandika emikolo gitandika wano mu lunaku olw'omusanvu, munaana nitugenda ludda wa emina, nituva emina tugenda mwezi mu lunaku olw'omwenda mu Arafa, ekiro eky'olunaku olw'ekkumi nitubeere Muzdalifa, olunekera olunaku olw'ekkumi nitubeera nga tukuba ekiwaji, nitusalako enviiri, nitusala ensolo, nitubeera nga tukola tawafu al ifaada. Eru lunaku maadha, lwaki Allah ate emirimu gino emyezi gino yagituuma ashhurul hajji? Kubanga okkirizibwa okuleetiramu enniya ya hajji n'oyingira mu mizo gya hajji mu gino emyezi esatu. Oyinza okubeera maadha qarin, n'ova e Uganda n'ogenda e Makka n'okola umura n'osigala ng'oli muhurimu, n'obeera ku ihiraamu ebbanga eryo lyonna ng'oli muhurimu, okutuusa lw'oyingira mu lunaku maadha olw'omunaana n'oleeta gundi maadha neweegatta ku gundi ku hajji, n'obeera ng'oyingira mu hajji. Lwaki? Kubanga oli qarin, olina egundi bbiri. Era mu ngeri y'emu osobola okubeera mutamatti qarin amakulu, olina ennusku bbiri, olina eya hajji olina neya umura, wazigase zonna qaranta bainahuma. Kakati waliwo ate ekirala kwe kubeera ng'oli mutamatti ojja n'okoleramu umura mu myezi egyo egy'emizizo, n'obeera maadha n'ofuka halal n'osalako n'enviiri n'osigalako ezo kikola ekyo mwezi gwa Shawwal, n'osigala omwo ng'osigala omwo oli mukola byonna by'okola, then oluvannyuma kirala omwezi gwa Dhulhajji bwe guyingira n'oleeta gundi hajji, n'obeera nga okola hajji, n'obeera nga gw'oli mutamatta. Bino nno okubitegeera obulungi ebikuyingira mu mutima, oteekeddwa okubeera ng'ogoberedde bulungi emisomo gya hajji gino nno abangi gye bayinza okugayaalirira so nga bwe babeera bagigoberedde. Bino bye njogerawo kati beera bigenda bbanguyira nnyo okutegeera nga baagigoberedde bulungi ebitomusoma Sheikh Abubakar gy'abadde asomesa hafidhahullah tabaraka wataala Sheikh Abubakar Seru Nkuuma, mwana wattu baaliganyuddwa nnyo 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 mu bino bye twogerako, kubanga byali badde bibaza okusa ku bintu bingi oluusi baali badde batategeera bulungi ku misomo giri. Wajazakumullahu khaira. N'olwekyo barakallahu fikum, omwezi guno ogwa Shawwal guli gumu ku myezi egy'emizizo egyo Allah gyayogerako ti al hajju ashhuru ma'lumat, emyezi gya hajji gimanyiddwa bulungi. Emyezi gya hajji gimanyiddwa bulungi. Naam, gyegyo. Kakati munnange Shawwal negatta ebintu ebyo, mulimu ennaku eza sittati, mwe muli idi ey'ekisiibo, ate gwe gumu ku myezi egy'emizizo esatu, Shawwal ne Dhulqaada, okizo okuyita Dhulqaada, Dhulqaada maadha ne Dhulhajji, era okizo okuyita Dhulhijja. Wabarakallahu fikum. Kakati netumanye tuyingira mu mwezi ogwokkumi n'ogumu, gwe mwezi ogwa Dhulqaada. Nitumaye tuyingira mu mwezi maadha ogw'ekkumi n'ebiri ogwa Dhulqaada. Emkunkizo erimu kwe kubeera nti omwezi ogwo guli gumu mu myezi egy'emizizo maadha gwagatta ebintu bibiri, guli gumu ku myezi egy'emizizo ate guli gumu ku myezi egya hajji. Era nga Dhulhijja bwe yagatta ebintu bibiri, guli gumu ku myezi egy'emizizo, guli gumu ku myezi egy'emizizo, era guli gumu ku myezi esatu egya hajji. Dhulqaada ne Dhulhijja egy'emyezi ebiri gyegimu ku myezi ena eja madha eje mizizo iraje jimu kumyezi esatu eja haji naam katiguno mwezi ogwa dhula haji wekusembayo mwemusinga ni mazine naku madha naku zino ekumi za tulimu mchisera chino saba Allah zikirize mwenaku ezo kumi mwemusinga ni bolunaku ulusinga dilo kubiru wengizo mwenaku zona ulunaku ruarafa saate mwa ramadhani mwemusinga ni bwa echiro esinga dilo kubiru wengizo echiro wa laira tulkadiri atemi sana mwemye sana mwemusinga ni bolunaku ulusinga dilo kubiru wengizo uritu bayawu maarafa ulunu ulusinga ni bwa mwemwezi ugwadhu la haji ilalwe runaku uruomenda lutugenda kumu masau banange osobola okusingana yo musilamu ngatakinna mutima gwenti agenda dusiba songa nabbi yagama muhadisi abu katada yenyine nyinyi ende olide eyogera ku ashura yagamba abu katada agama suila nabi sallallahu alaihi wasallam ani sawmi arafa nagama tukaffiru sana almadhiya walbaqiya nabbi abuzi bwo kusibula nakuwa arafa nagati kusibula mwezi nakuwa arafa olunakuwa arafa Allah kusonywa amazambi go mwako gwede no mwako gwoja maso waliwo muddu ngatagulina mu bitemu teka ye ngatalulina mu teka ye sirwa teka ndatalusebi afuna omusango nedda ne mwana watu waliwo muddu ngatalulina mu teka ye kubira mu omukubo nsaba Allah kutasegwe okubira omukwabo abayizo kubanga tibatadde ebirowoozo kwecho kakati munnange musingale bwe nakuzine 10 mwezi nako 10 musingane mu lunako lwa arafa lwa mwenda era mwe musingani bwa no lunako lwa yaumul hajjil akbar olunako lwa hajje nkuru weli wa lunako lwa 10 era lunako lwa 10 lwe nyinyi nyinyi lwogerwa ko lunako lwa Eid ya Adha kwachi watu mu yaumul hajjil akbar li mwe mini mo emikuwe ja hajj tawaful ifada mpaji za hijja mwe muli okuba ekiwaji jamaratul aqaba ekuwa kuluna kwa uleku migo mnimo goso kera dalango vude muzalifa soka kuba chwaji era mungeri yemo mwemuli madha kusali nsoro mwemuli no kusala kenvili eje mnimo jona nagamba chogamba nganti ran hat ran hat ra u ninu line ha u nekta eze nyukutezo ulidezo ra u rami kwe kube chwaji nuni nahar kwe kusali nsoro ha u kwe halk kwe kusala kenvili pao yitawafu al-ifada jejo emini mejikole boko nizibela ngujitiba yaumul hajji al-akbar iramwe musingani bwa inaku zagundi ezata shidiq Allah subhana zaita ayaman madha maadudat ayamin maadudat zala yugiraka Allah subhana wa ta'ala yalia yugiraku naku ezo madha ezamina ayam mina inaku zamina zituba ayamu mina izezo mungiriemu abantu wabiranga bali mkuwachanya mwufanyo mwuruwa gundi mwufanyo mwuruwa idi ya madha ya adho habasa zensoro kakati nyamebira mpitlifu babiru kunga bali bize bali mina ukubere mina ena kwezo chiri wajibu waburo kilizikwa ukubayo kati mkolo jahidi ujimaze nino muna angoli mkujima liriza ukilizikwa ukubayo nogea nukula tawafu lwada gwe mlimo kusembele yodala nogea nukula tawafu lwada hadith ibn Abbas ibn Bukhari bwe chijonyo ni kubwe chiradi ko bulunyi umira nasu ayakuna akhira ahadihim bil baiti abantu bana gido kubira ntino e uchili cho basemba yokoda okugenda wali ku nyumba ya Allah ni beje tolla je baita hayib je waji baita tawafu al wada tawafu yoku siwra kati munango ogenda ku siwra nyumba ya Allah obirengo ojivira erumanno ila abakiriza abira bajivire nakwe baluma nababu kanyine nyumba ya waishi Allah subhanahu wa ta'ala sonno basemga ya mbubako yenyo mbubida batawana bagala kudaye wawe bale sezipate wali motoke mbikuli ya wali enzo kuchisawe bagenda kujaba isizamu imitwe mbabuza kubandu babuwe vila bantu kufetebe kutuka ye chibuye abu nuna wababitu anako webatyo babira tibayina bako ye kuidabe tamidwa tamidwa da ubida bali mkanyigo anti chaba tuteyo kufuna linyali ya haji sisi kumera anti mno bagenze chi bagenze kola ibada wallahi bangi baba agenze kumera angabafuna linyali ya wa haji illa marrahim Allah okujja ko Allah basasira nibagenda ngabagenza kola ibada nomulaba ngajikola ayagala muganda wange Sheikh Cheyune olina kulumya nyumiza ngama tayino mugaga guyagenda naye buyatuke eri bamuita mugama tuwange va muwe majango okole tawaf agaseka temwina yimutine nawe yagala ku sente temwina mutine naye yagala ku sente muwe yagenda ankole tawaf subhanallah subhanallah munnange je bali abafanagana ko bwebatyo kali baganda banga balungi abebitibwa abakiriza ogogwe mwaka ogwo busilamu ugogwe mwaka ugobusilamu bera barakallahu fikum ngotegera umwaka ugobusilamu ngukuitiddemu mubufunze wa illa mulimu ensonga nyingi zitwali bayi tukonako na mubufunze ugogwe mwaka ugobusilamu bera ngogumanya ubelemu abo biiznillahi subhanahu wa ta'ala abazukufu muddini ya wajtiballahu subhanahu wa ta'ala wafakallahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.